Mkubwa Music.
Nazidi kuwaza ni wapi mimi nilikosea, mana machungu zimenija moyoni, in case you didn't know, in case you thought that I was joking, just know that I loved you with all my heart, na moyo unajikaza, akili nang'ang'ana niweze kusahau hata kwa dakika moja, uchungu nayo isi, yani vunja roho kwanza nikikumbuka maneno yako ya mwisho. Siwezi, no, siwezi, siwezi, siwezi kuishi bila wewe darling. Siwezi, no, siwezi, siwezi, siwezi kuishi bila wewe darling.
Swali mingi najiuliza, hivi mapenzi tunaigiza, anayekupenda leo kesho yule yule atakuumiza. Majirani wanauliza, mbona muda wote najiuliza, upweke wangu hivi, siwezi mimi bila wewe. Barua nilituma yule kaka yake Juma, ila moyo unanikuna nikikumbuka yale ya nyuma. Ifanya urudi home wenzio niko lonely, wanao wamenuna sana. Usicheze bricky show, kweli baby njo mumeo na kungoja sana. Oh my love, for your sake I am ready to die. It's true, you the one that I want, nobody yeah, baby you be the one. Uchungu nayo isi, yani umiza roho, kwanza nikikumbuka maneno yako ya mwisho,
Siwezi, no, siwezi, siwezi, siwezi kuishi bila wewe darling. Siwezi, no, siwezi, siwezi, siwezi kuishi bila wewe darling. Siwezi, siwezi, siwezi kuishi bila wewe darling. Siwezi, no, siwezi, siwezi, siwezi kuishi bila wewe darling.